Tuko ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tuwa rasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, ati walai uta cheese na maflo. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, ati walai uta cheese na maflo. Ana claim ngoma zangu wazina mchizisha. Napata mewakisha mse. Na mistaris na mchocha. Napata naitisha na badu anatisha wase.
Yeah, cheki charge na nichekeshi ya mangoto. Chunga blood uneza teketi ya kwa moto. Hakuna benefit kumezeshi ya watoto. I got a cocky behavior nyupeleki ya mangoko. Stress reliever ju game ni mbwakni. Ama ninja wana confidence kadem na acne. Wanaitaji filter ndo tusi wa bebe ndogo. But kauna jiamini kijana sulete zogo. Unangoja kupewa ujitumi. Kibu aliwasho nyini mapiuni. Silithani weni chopi umefika uni. Tukiwa mocho sepe mutafikishwa sayuni. Tuko smoke session tunavaina virus. And this coming election itavaina virus. Virus aneza vai east mimi west. Virusi ya medea tingwaiza east. Wanangoja nsare mboka ando anitoke. Wanirushe ndani ya mrota ando ni protest. Bifa tudishingi pork na isi sausage. Basindo deliver small cha on your doorstep. And that's a change of diet. Jumezoe ya ngombe. Jumtanda upe kendo wa wonge ya shonde. Na kako ni tambu yo bombe ya tombwe.
Kwande
kwande uko.
Nupo ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tuwa rasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, ati walai uta cheese na maflo. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, aki walai uta cheese na maflo.
Crown na mangwai, unadai gani king size. Ningumu kuniwai, jusi bukiwi na the same price. Kuna maklono na tuchai, wana tuingiza na Jesus. Nipitia ki 45, kuna pasi ya takula risas. They not like us, you and your main reason that they don't like us. Tuma kwa people, to mi ubonga cash. Likistuma the big deal, manze pesa otas. Kibra kwa rona, damia L7 in my vein. Now CTA rock, kani safi and the chain. Tuna switch my flow na my punch ni insane. Kani story ya dog conversation see the same. Woi, ati madhana ni one kijana avoid mapoko. Zile time mina stone mina avoid tu mapopo. Mlingi na katwe na rudisho kwa koso. Na kuna form siza partners na piyonga tu loso. Sikuwa chosen, nibidina ukora kiasi. Usini pay attention, mi ulipisha tu kisasi. Huyu si fan, ni smile yake tu ndio fancy. Ilikuwa kuja ya kurate but imbaya kakula transi. Black eye, akitisha za macho. Third eye, ni hakuna otu maracho. By the way, OG katafika kwa mansion. Prepare smoking zone, juicy lazima tu macho.
Nupo ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tuwa rasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, aki walai uta cheese na maflo. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, aki walai uta cheese na maflo.
Ana claim ngoma zangu wazina mchizisha. Napata mewakisha mse. Na mistaris na mchocha. Napata naitisha na badu anatisha wase.